SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e whaafafonga ile SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ile sbs.com.au/Samoan.
Ua molia leo leo le malo tele le AFP le tamatalavou se fulmo leono tausanga le matua lea na faya leo so fainga terorisi ile malu malu le ekalesia Christ the Good Shepherd Church I Wakely Sini ile po le asonga fua na tenei. O leo so fainga na manua ai le taitai o le ekalesia Bishop Ma Murray Emmanuel ai o ye taitaia se sauni ngā lotu na faasalalau ina sa opena live streamed ilunga o le upenga o feso o tainga. Na faalia le komisina o leo leo ni South Wales, Karen Webb, o le afa au popo leo leo, I malu malu tāpua I le faa I unga o le vaiaso nei.
We have extra officers deployed. We've deployed extra officers since Monday night, particularly in South West Sydney, but across Sydney to patrol places of worship and other important installations. The community should have no current concerns for their safety.
Le komisina o leo leo I New South Wales, Karen Webb. Ua te ena e Amerika, le lafo na tuwina I le fono le pui pui ngā malo au faatasi le United Nations Security Council. Na whaautua inai le avea o Palestina, masui au wai a toa po o se full member o malo au faatasi. Na sa unua Robert A. Wood, se tasi usui o Amerika I le laulau o malo au faatasi.
We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms to help establish the attributes of readiness for statehood, and note that Hamas, a terrorist organization, is currently exerting power and influence in Gaza, an integral part of the state envisioned in this resolution. For these reasons, the United States voted no on this Security Council resolution.
Le suyo America I le laulau o malo o fatasi Robert A. Wood. Na faalia e se loia mo le faala putupotonga faasalalau le Channel 10. O le faia ina o le tangi e le lii o Bruce Lehrman le I le faamasinonga. O se taui o le tauleanga ina o lona ingoa po o le defamation. O se faai unga ua atangi ai le amiotonu o le itu o Channel 10 ma se tasio ana tu sitala le tamaitai o Lisa Wilkinson le ana faasino iai se tasio vaenga o le tangi. I le whaamasinonga le Federal Court I le asonga fuana te enei, na au mai ei le whaaiunga le whaamasino Justice Michael Lee, mai ia whaalea o ngā inai le tangia Bruce Lehrman, mai ia tā ua I le pāleni o iloilonga o lana whaaiunga na whaia e Bruce Lehrman whewsua inga whaamalosi I le tamā itai o Brittany Higgins. O le tangia Lehrman, na fua mai ilona talitonunga, na tauleanga ina lona ingoa I se reporti a le Polo Kalame le project a le Channel 10 I le masino fe poari o le lua fe lua sa fulmalatasi. Na faasino ina ai o ia ilona faia o le solitu lafono o feusua inga faamalosi I a Brittany Higgins. I le maota o le paalemene I tutonu le ofisa o se tasi o minisita I le masino o mati lua fe se fulmalaiva. O le loia na tulai mo le Network 10 or Justin Quill.
This is an unmitigating disaster for Bruce Lehrman, and I've got to say, it's a warning to all other potential applicants or plaintiffs who might want to try and reinvent history or make a quick buck, who might want to come to court and con the court as to their version of events. You can come up with a con that might get you through a TV interview or an interview with your bosses or down at the pub with your mates. But when you come to the court and you are cross-examined and forensically examined, you can't get away with it.
Le loia mo le Channel 10, Justin Quill. E mana o mia se fesoswani I mata upu whapenei, I feuswa inga wha a malosi, po sa wanga I tutonu o ainga, e mawhai ona e maua I le tasivalu o o respect, po o le tasivalu o o fitu tolu fitu, fitu tolu lua. tasi valu o o fitu tolu fitu fitu tolu lua. Na toi tatala I le taiao ana leila ia fale oloa ma faa ataunga I le noa fuanga o faa atau le Westfield Bondi Junction I sini le noa fuanga lea na maali liwai tangata ina ua osofaia I seanga ese e seali I ilevaya suna te enei. Na faalia le palemia Anthony Albanese o le leo leo security lea na manuwa I leo sofainga le li o Mohammed Taha mai Pakistan o le ao foina iai se visa no fomau I au se talia nei.
Toi fia faafofonga I nisi tala faapea? Faafofonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify ma po fela vai mawailau podcast.